Sanganwe bisaba gupa ugasengaho ukarenga ibibazo ugakundaho ukajya mu rukundo rimwe na rimwe ugahombaho ukiga gufata izo shingano ukajya ucisha mu cunaho ku buryohe bw'urukundo inkuru z'uru rukundo zaguye imyumvire yanjye nakubeje urukundo rwandenze
nashize
narabuze icyaba amahoro kumbi ni ugukunda ugakundwa kabyereka imana nari narabuze uwaba amahoro kumbi imana ireba igikwiye ikaduha ibidukwiye
ndorera uwa mama umubiri wanwaye fosa nakwibona wanaye
urukundo ni rusasi nk'abandi
urwo wankunze n'ukuri
walayi namubonye nk'uko ari
ndimo ndibaza ese ubundi ukunda iki siba guhangayika uwo mutima urihariye si ngombwa bambwire sawa kuko njye nikundira iyo kara imitima yamye ibihamya
hirya y'urukundo rwawe nta rundi ruhari
nari narabuze icyaba amahoro kumbi ni ugukunda ugakundwa kabyereka imana nari narabuze uwaba amahoro kumbi imana ireba igikwiye ikaduha ibidukwiye
ndorera uwa mama umubiri wanwaye fosa nakwibona wanaye
urukundo ni rusasi nk'abandi
urwo wankunze n'ukuri
walayi namubonye nk'uko ariye